nasanze ari wowe nyene nubwo najyaga mwitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze mbere na mbere umbabarire aho nakosheje nkakubwira nabi ndagusezeranya ko bitazongera habe na rimwe oh no you and I forever this sweet love is forever amaranga mutima yanjye yose ni wowe nasanze ari wowe nyene nubwo najyaga mwitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze
Nari kumwe nawe mburi ngingo zimwe na zimwe z'umubiri wanjye nkigunga nana nasusumira mabura mahoro
nasanze ari wowe nyene nubwo najyaga mwitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze